kale buli muntu osobola okuyimuka ku bigere byo n'owanika emikono n'okubira ne Yesu akalulu. Mukama akoze binene nnyo omwaka guno. Mukama alwanye entalo zaffe. Sitaani alamuze kanisa naye Mukama atulwaniridde. Guno omwaka Mukama abadde naffe. Yimuka tutende Mukama.
Alleluia,
fenda.
Alleluia,
tutta in paese. Alleluia,
tutta
in paese. Alleluia, tutta in paese. Alleluia, tutta in paese. Mukama tutta in paese. Alleluia, 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 tutta Naye Mukama mulungi, alwanye entalo zaffe, abasumba baffe, mawulire babatyobodde, Setaani alamuze kanisa, naye Mukama atulwaniridde, muyimuke tutende, muyimuke tuwane, muyimuke tutende, mwenna muyimuke tusinze,
Alleluia.
Alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia, Mukama oli ngabo yange, ankona koyagwa, oli lwazi lwange, ankona koyagwa, ndi siriyasi, Mukama oli mundu yange. Boli mundu yange okuba balabe bange kati kuba sebo kuba kuba jine mizimu jibule kati kuba 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 hundo wabu mbule kati kuba Mukama kuba kuba bana baluka babu nami mulwanyi wentalo zange. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Alleluia, fenda.
Alleluia,
alleluia. Olinga mama wange, esiwe kuva kuva lojoli. Olinga jaja wange, jaja tanja wanga. Olinga ticha wange, emiko jejo jinteleza. Lukalo no mungogo. Lukalo no mungogo. Jinteleza future yange. Olinga luzi lwange, owonye nyota yange. Alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia. Lanyi wenta luzi lwange, okuva balabe.
Alleluia,
tutaimba. Seboli mundu yaffe, okuva balabe baffe. Kabona olwanye entalo zaffe bingi bitusomoza nayo tulwanidde obadde mama waffe gwe totukyawanga ensera muze kanisa naye Mukama tulwanidde muyimuke tutende. Alleluia, alleluia, muyimuke tusinze. Alleluia, alleluia. Olinga baganda bange, buli kyenfu n'abakyesunga. Olinga jaja wange, jaja tanja wanga. Otunze nyimba zaffe, n'okobezi wemula zonna. Tutayimba, mulwanyi w'entalo zange. Tutayimba, okubya abalabe bange. talo za fe olwanye talo za fe binje bitu somoza na ye mukama tulwanirije olwanye we talo zange okubye bizibu byange haleluya oye muka tutembe haleluya oye muka tusinde